tuweze na kuitaji milele. Jodu jipange wote minawe, siku zote niwe na wewe. Unipe mala vida vie zidi kilele. Yeah, shorty drive me crazy.
Yako role model, anajishima neshimika kila angle. Hakuna nacho feel kwake zaidi ya mapendo. Sina mkataba naye ila na malengo. Anajua ku handle, hana scandals. Body yake nekubali kila style. Ya pomba, class ile million dollar smile. Anochanganya bongo wangu ka bacteria. Siku nsipo mwona feel sick like malaria. Siomi wa kwanza, ilianza toka enzi. Wengi wamechanganyikiwa na mapenzi. She's so sexy and so amazing. She drives me crazy. Baby, baby, holla.
Sitawacha, sitawacha. Uyu mtoto mzuri nikimpata. Ananipaga wisha, paga wisha. Anavyowaka uzuri wake kama taa. Jole nikubalie. Jole niwe nawe. Jole nikubalie. Jole niwe nawe.
Sitojali mini wangapi. Moyo nacho jago kumiliki. Nijihisi mwenye bahati. Tuje tuishi wote milele. Hebu punguza yo mapozi. Twende faster faster mpaka kwa wazazi. Girl, you drive me crazy. Oh, you drive me crazy. Hey, anybody answer me ya. Usani fanya dele nalia nalia. Baby, sito vumilia vumilia. Mwani moyo mekuchagua chagua. Wewe ukini bani antaumia. Usani fanya dele nalia nalia. Baby, sito vumilia vumilia. Mwani moyo mekuchagua.